Ichichi kondini wambini wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Ichichi kondini wambini wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Undeke fika fike ae. Undeke fika fike my baby. Undeke fika fike ae. Undeke fika fike my baby. Undeke fika fike ae. Unde que fica, fique, my baby. Unde que fica, fique, aye. Unde que fica, fique, baby. In my color, nini nae. Maybe pali my issues. It doesn't matter, uro wakunene. Ati niwe ule ya mwandi. Baby, niwe banja yanga. Zaku ziwi sana wanzanga. Ono kuli ya mama nini kutona. Waku ziwi makazenzi. You are so special, mami. Zaku butikila everyday. Kukumbatila, kukumamatila, ukaziwe ni vachenji. Undeke fienka fike aye. Undeke fienka fike my baby. Undeke fienka fike aye. Undeke fienka fike my baby. Tika fika pachikoni chatu, mwene mama tizonde. Apa kukamba kamba kuwata wata kulibekwe waeni. But don't give up iwe. Olo watinyoze baby. Ndaba mutima wako na sanka kale iwe. Baby ni forever. Tia apa manje ni.